yande joni tori min tay sappo joy studio kalangu gallu nyemey habaruji fulfulde ko djagnal le mod habaruji men e hande na tawa go fugi nanda en kala e do filo ko darto cellono yettengol telwa de region agadez lati gol ndiya heewi do fusi bonni labi bonni ni bonandaji kewi faane do mayi der mudum nonni fa wari jondu kono djulle laye won ko battini enda hitande fu enda der leydi niger kany gallu nyemey de enda fu ledde na bonne sanne bonan ledde ko nan don bonna laddeji meden on nanan docteur kawji do filo ko darto rendugo laddeji jaay ko halta do majju yewtere me hande na ndara filo lawol wongol hakkunde gingimi e difa latingol lawol don torra sanne himbe wombe ton enda dun do yewtere Balkissa Hamidou yana ton jahangal kany woni yewtere den nan ko li jagnal le mon Soumana Amadou no jangano habaruji e fulfulde go gina ko kalten won neddo goto won ko mayi goddo du kondan barmi ta Amadou kondan gese kewde boni e faane du kondan du no tawa du hono ciudi chamudi kewi e lor loktorore kanyu du kondan ni e himbe mum ko ta himun fu dilli dum e dillin dum fu ko wadi dum woni ndiyam pusoy dan hono faande goro wetengol telwa region mo Agadez fa hadde Agadez jati non nani ko fa wara jondu kondan biete do hono Musana Alhaji Abdullahi Latir kanyo enda telwa ton enda jiato ete tabelot ton enda hada telwa nani kwa hal ni Gongo Muhammad nani nantani do telfon.
Natuye le preveni a minuiz.
Ndiya mda mfutana tokude le yamde sapo edidi jema. Etrape chapan e jeti e joy minkebi. Dan wati bono ndaji sana le wulo tabelot moto pompiji, kampe koli, e chudi kwa sami. Maito goto wati. Suka madubi sapo etati sudu sami domun e goto keldo e busa. Bembaldana e bandira me mape. Ndale kolo.
Nanui ale kolo.
Non fa hanen dabaga du commune mun ton non ko tawa hadde telwa tonda e gam wana hadde tabelotton enda den ne kayi ton du kondam bonanda wadi sappo ena yade sappo je lewru uttudu ena har filen diyan dudan tobudan ton dum wadi ko fa wara jondu kondani hono secteur general mo commune on enda ni mo dabaga o halani hono fa wara jombe tedo Richa Mohamed o hali kanko do chalalul no wonu dum wadirto enda gongoni woni ko landi mo kanko du konda
l'arrivée de Kori
den adi bale do der huberi nyam de galana kanje ujunaji hamre e lasojina e sappo e kemetati e lasojina e sappo der maje du fa hande de en taykake en dari de gala bawde ko layyo ben dudano den adi misali jombaade fu hirsana hore mum balu hirsana koreji mum balu dan no wodi kirsobe tattati nainai den ne de en kisake dimma ledde ko juda bali di nyande julde de kana sedaji de gadan ko watta tonuji ujunaji lasojidi e jeddi e keme jeegom e lasojina e sappo dimma odu de en jeewi dum fa hande wadan sappo e jeetati do hemre dimma ledde buletede hitane mubere do der hubere nyam
ade o presedeur para
non watir nana sen jafo do seeda kala har fila ko dar ko non joni wana kany wono ko mi muyno wattude denne ne en gatta do fila ko dar to dabaga ko min mudum ko ndiyam bonnini se tawam denne ne kany hedube masinaano siri no wattande dabaga na to nenene ni fa hande en jaara habaruji den e fulfulde yeso se njottoden e do filo ko darto cubaaki leydi Mali ko horejo leydi dum du konna wadi hakkunde Ibrahim Boubacara Keita kanyo mbete Soumaïla Cissé yewul dabo ngol endan wakati mo kalto en parti Ibrahim Boubacara Keita latti ko lami leydi Mali wi ke hono kanko endan ni o mo tawa do yeso har filo ko darto hono kebo lam ngol sanne sanne e do bandi ko Soumaïla Cissé Soumaïla Cissé du konna ngon mo lando lam o wi yardaaki do majjum sabu be ngadi hono fawarjo ni teetugol ga Allah e rafinde na ko tandara sobir leydi Mali dum waddi ko fawarjo du konna fedde leydi dunie wete Nations Unies e fedde leydi tubakobe wete Union Européenne kayen fono nodda ko wato ko tawe hono himbe leedi Mali pukina kiloji mu'em kettino sabu fa war joni ni hono fa handen ko heba dum endan wurtaaki dum wono ko AFP federeli France hokkol habaruji wurtini nani habaruji fulful tawadu kondan ni do endan ni hono to enda maradi maraton du kondan hono fa war joni polisi be mawbe mawbe du kondan no dido kayen gon ko keba nanga dum du kondan ko be nangana woni wi ama be ballitina ngado gacce godon e do be nangi dum be jofi dum be kalna e hore mabbe dum du kondan be ballitima noni neddo lati du kondan mo polisi re nyeme wono no filo sanne sanne sabu alle dume sabu alle e fa war joni o mono e do lawol hono nangol na du kondan gadol ko wete drogue dum enda en nan e no kuje godden mamede mama mo maradi wadani en o do kabar.
hunde nde waɗi gaɗa ko tawaɓe no yiilo ngam tabbintinde hakkillo fukkingo nder leydi nangi balɗe ɗeya. Gorko gon tefuɗo filo sogeji e polisiɓe tawaɓe dan Isa dow kerol leydi meɗen he leydi Nigeria. Hano no polisiɓe bi'iri ɗum, gorko o tawdama passeport leydi Niger e dolaruji ceede leydi Amérique ɗuɗɗe. Ko ni waɗi sey o wadda maraɗi ngam ƴewtinade ɗerewol passeport makko e tabbintinde ko ceede ɗe no gogaje. Ɗerewol ngol e ceede ɗen fuu wakkati ƴewtina ɗum tabbintini gogaku mu'en. Nden passeport on jaɓa o warta jagore mum yande sappo subaka. Ko weti jagore mum sey o tokkiri lawol ferol gon o dilli. Wakkati haala ka yara nyame sey ɗum ƴewtini ɗerewol makko gol. Ɗum tawi ko neɗɗo non gonaɗo no tefe ngam no tawa nder ada nanna ɓoɗe bonɗe nder leydi. Nder wakkati mo tawaɗen o ni ardiɓe polisiɓe ɗiɗo bi'uɓe gorko o yoofe yaha warta jangore mum paddaka gina. Amma filla maɓɓe yarama yeeso suudu kiite leydi maraɗi mawnu. Fadde suudu kiite gon heɓe ko watta ɓe kiite dalila haɓɓidani.
Non wontiri fawari jondu konda ni habaruji ko kettinoɗo enɗan ni hono tawadu kondan hara filla ko darto ton enɗan maradi fa hande neɗɗo goɗɗo latiɗo kalfinano do filla ko darto hono lampuji na mbiyandu konda leyte ko no waɗa nder wuro ngon enɗan ko goldito e batteriji e nangue mbiyeteɗo no fande hasau salus noni mbiyeteɗo onɗo ni hono neɗɗo latiɗo wiyama du kono o nangama omo wujja ndene ne kay batterie ɗe mo yaama sonna ko watta batterie kemɗiɗi e capan tati wonko sotti ɗum waddi ko fa wadde jondu konda ni ɓe heɓama o nangama fa handen du konda takara ele kuretede aliɗan so fouton ene maradi. Ɗum waddi ni ko fa handen hono keɗɗo e procureur to ene maradi onɗon du konda ni haalni e bandimi Mohamed Mamman o wita kenani garba Issa nani ko o hollini ɗo filla ka.
Dans un premier temps, il dit avoir démonté.
Arandere ne batterije chapande tati e didi o itti amma le widagol gol min gadi gol policeji din filla batterije hemre e chapande joy ngadi batterije chapande jeddi artude itade yerno gollo courant on wiri ide mbodi kanon no asosalis wiri batterije hemre e chapande joy den fu woda sey o tawi ko dudal majje fu sonnama min jeyto min tawi ko batterije den wittini rama kan no esonede kanko do wadana filla batterije hemre e chapande joy amma ko hala kan wari to suudu saria on ko min noddi maire galure mawdo on ko jewti dimmi e makko o wi anakana batterije de gonana na batterije keme didi e chapande tati
230 batterie.
Non wontiri fawari jondu konda ni no tawa nder habaruji meɗen fulfulde no tawadu konda har filla ko darto hono bonandaji ko watte hono ɗum woni ko himɓe gatto kañum e woyintegol mbakaji gam batte Allah e bonnugol laddeji leydi Niger ene ɗum heewa ɗum du konda won e dow filla ko darto heɓugol leɗɗe gam batte wadde hono ndefuji mum e kulle muɗum. Ɗum waddi ko fa hande du konda ni hono Rahilatu Soumana haaldi e docteur kawjiɗo filla ko darto hono laddeji e jaa e direction mawɗon ena mbiteɗo Yakouba Saydou o haalani ɗum wiide keeɗo enen gallu ñemey hono ko laati ene laati sakkulla sanne hitande fuu sekket enen yewtere mabɓe.
Tekaki kum holli ko bani ko leydi meɗen no itta karanzi e gaz ko huɓɓata leɗɗe jongira de ladde non naade nder huɓere non kam ɓurɗudde. Tekaki gom gaɗaki hitani duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi holli ko nawtorade leɗɗe wala no soƴƴoro gaɗa. Ndenne no hani himɓe tittinkino awa leɗɗe awaɗe du sanne nawtoro gaz o e ƴulɓe gonaɗo no base nder leydi meɗen naɓe nawtoro katane jamani gollidoje pano solaire ɗumdu gam ɓutirde coppol ladde no bonnina gol
formation forestière.
E dow filla ko darto bonnugol leɗɗe ne tawa hitande fuu so lewru layya waɗi na mbiyen julɗe layya waɗi himɓe no bonna sanne leɗɗe ɗen enɗan ga Allah e kanƴe juɗirte layyaji ɗi ɗum du kondan wonno ko fa war joni ko tawi ka waɗa dow muɗum docteur kawjiɗo filla ko darto laddeji e jeyɗo enen gallu ñemey o haalani ɗum hono fande bandi Mouktar Hammadou e dow fi o enɗan no wonno yaara o wi hunno ko laati seɗɗorma sanne.
Ɗen adi ɓaale ɗo nder huɓere ñam ɗe galana kanƴe ujunaji hemre e lasoji nayi e sappo e je e keme tati e lasoji nayi e sappo nder majje du fa hande nde en taykake en daari ɓe gala bawɗe ko layyoɓen ɗuɗa non. Ɗen adi misali jomɓade fuu hirsana hoore mum baalu hirsana koreji mum baalu ngam no woodi kirsoɓe tattati nayinayi. Ndenne nde en kiisake dimma leɗɗe ko juɗa baali ɗi ñande julɗe ɗe kana seɗɗaji ɗe gaɗan ko watta tonuji ujunaji lasoji ɗiɗi e jeɗɗi e keme jeegom e lasoji nayi e sappo ɗiɗi dimma oodu nde en ƴeewi ɗum fa hannde waɗan sappo e jeetati dow hemre dimma leɗɗe buleteɗe hitaande muɓɓere ɗo nder huɓɓere ñama.
non wontire faware jondu konda ni no tawa du konda se ni yewi hono commune mo fande kaw takana département mo cinta baraden région mo taba yerno région na biendo commune je leydi Niger fo na wada kambe be kebe kokka himbe ko darto fila hono talki bingule daaku dum du konda wonna wadde no enda no hani wadde fu alamin wa char bandimi yeyto enda o yew dowi e faware jondu hono maire mo commune kaw ena be tedo hamada abdullahi gusman nani ko halnimo edo fi o
notre commune a commencé les audiences
commune amin fudanana yaade der laddeji e wadande nimbe talki bingleida ku jegon leru jie talki ndimeki ko mayde yaade talkuru dewgal der no kuje to dum watte den ko attabe himbe commune on fu kebi talki mundimeki fa mbinde der talkuru wote ko fota neddo woni e mudum ellu jegon leru jie fa wara balde sappo cakitorde leru utto handen min gadana na talki ndimeki hemre e chapande jetati e jeddi der kie e gure tabadde chakantaraje min godinum bako dum hoyale wakati jigo amma no handi yehe no kuje warde no kuje fudule kie tonimbe yawa hawride don buri saito be kawra nokku ngotu de Allah yetta meden tawale ndungu jondo durobe be boddo aki sanne dum tidaimi
on a pas été très difficile
har filla fijoji pirto balli latol bal as soni dep latol bal kanyon won ko hebi latol bal dan hikka jama ko le leddi men niger ko dumnaade sappo e jeddu sappo e jetati tawama de kondani latol bal gol hanti e le nyalande nyande e do filla ko darto hono pelle burtu leddi niger nani fa hande de kondani ko watta pelle sappo e jeegon jal e leddi men niger sappo de fu nyemey jeegon der leddi kay won ko gado latol bal ko watta potande kemen didi e chapande nay hono ko ete bi ko watta du kondan kemen joy e chapande tati e jeddi der mun du kondan tawama as fan kambul watta de bi watena kem chapande jeego e tati asoni deppu kanyum buri wasude wattede biiji din enda sappo e tatta won ko watta didon burbe wawde lato balgo du ko wurti don kawon Daniel Soza lati do wonana mo AS fanno enda watena kanko tam biiji ko watto no gay e tati non ni fa hande du konna jokkide makko kan won biteddo ko fi Nicolas mo asoni depp kan do watti biiji sappo e jeego
studio kalangu
der gallu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaore
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolvel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
no bone fu non woni ko himbe je gonno ngada hakkude difa e gengimi lawol gol endan ni latingol du konda ningol boni sanne sanne dum du konda lata ke sadorma sanne yade himbe tawabe to endan kanyon woni yewtere men pinda hande ko Balkisa Hamidou wadani en secret non nan
himbe tokkiroobe lawol kinjandi gingimi garol nanga difa gingimi anda fule ko tawa batte Allah e lawol mabbe gol wodangol gongol no wadde nabbe sadorma sanne yeruno Nura Mahamadu bi wuro Kabale wa wiri cede lore babbe dama sabe maggol
hanga gaskiya
lawol gol de gonga woda gol fugol bure kiloji lasu e jetati e lore amma sai neddo wadi yamde worre yaadu muta cede lore dendu be dama denno ni kemi didi na kemi didi e woygu neddo yobata difa gingimi cede urata kema jetati handen e gadan ujunere e kema didi ano cede difa yade zender kiloji hamre nonniya
kusan kilo 500 ne
non do ni fa handen no bi wuro kabelewa gon haliri Allah e lawol bongongol cede nyamdu beydama
en kasas na
lumotobe no bi akku gan lawol gol woda wadi adama be no jaadi dundu watta ko tifegon de neddo wari lumu de yami are sey be bi an neddo cede lore dem beyda dum wadi ko cede are den du beydi
do zamu karu kuden kaya
robe bendu o sadorma nondara dun e kettine falmata Mamadu bi wura kabelewan
wallahi muna fuskanta matsala
di gonga mine rew midon keba sadornan sanne do lawol gam gol woda sawbe gon dalila tokol maggol deedi mu en no sama ko nyame amendo no tiidi de lumo di fanyamai sadorna hebeke gam mingalana Nigeria mingalana wenu cha etedde gawri keme jeego mi codata
tampiriji himbe tokki robe lawol gol wona ko hantata jon ono nani rafinde na go wakati alla fu kotawa wadi du sa jonde jan e potal wartande do ko gun ko lawongol fudda no fondite no tanture mahamadu bi wura kabalewa weri
lawol gol wakati mo inteno fitino o ummi der cakantaraje de handendu wala garo wiya mu inago dun durwa dun heba masal rafi hakilu fukingugo den dun ewtino no wade gol mo ine
edo no habarume fulfultini assalamu alaikum balanti jamwali